yo kuvako kitegeza obera maza kusura no yakwala mpachi byo mushawa abera songa kusabiza mwana wa fei bubu mugezo kera kwetereza ababukizo manyo kulabe songa basinga nalina sente nga chiega nali koze famu amakule mayebu lwanyi uliruoni vera wonga bakusuta ebya kule myono kyotyo kubitegera sitera kugamba katonda tinine bizibweka ezo byengamba tinina katonda ekitiba kyolina okukikuwa baleka ngayo okusinga okikuwa ng'okimanyi kyo kirina olunaku lwendikera walunenzikira ekyeya kyomula nze ne mugwanga kirituukamu nkusaba ontemere kuba mungu eritali ndi ku mavivi taata nsaba kungulumbyamire nkusaba we n'akayimba kano omukisa guligwa wa lazaalo onyongere n'amagezi ng'agasule maami ntawulula ebiremi singa nali purezidenti tekayimba kaleera abamanyi obuwoobu emmere y'amatuma ze nze osonsotola singa nali purezidenti ekyali badde mu gavumenti ya muluma ng'omutomono omubbi mwaliwo myekyenkakasa ngamba kwata n'obukambwe n'emiryango gy'ekkomera ngigula sisaagalalu eyanya sente z'oluguudo ogwe nkusiba amayisa n'ebibyo mbituuda tokitakatoka waali okubba eddagala n'enkuba kulama n'okulama ofuuka kyakulabirako muganda wange n'ebbaluwa y'obusawo ewuzika erugenda semateeka nze nga muluma n'ali mwesonyi y'ebyokumukigiinye sikwesibako bannansi batuuke n'okumanyira mpe muke ab'amasimu walaala ne zikatyuni kwe kutyoboka zenina n'entondo z'otamanyi mbasuulira entebe n'entambulamu saalifaananye bazaala be mpulira amala okulya akakadde wali mu kifo ky'okugenda eka entebe n'ewooma ne bazizaayo n'alikowodde abavuganya esi ne tugipangira eggumire buli ow'ekirowoozo ky'oleeta bwe nkigatta ku byanga ensi yatulya ensitula ebyobufuzi by'obukyayi ebyontayi n'ali byenyinyadde mwana waffe nabyo ng'omukuumi w'emirembe okutulugunya nvuganya nkusiba sisaagalalo singa nali purezidenti mwali yagalidde nnyo mu gavumenti ya muluma n'alisaze ku zikonsituwensere zaatya ennyingi ezirimu aba abatateesa sente ezibagendako obugenzi nezizimbamu amalwaliro ze n'amasomero eggwanga mu ddyagala n'oddyagalize nnyo n'alikendeezeza ne kabineeti emisaala gy'abajaasi ne poliisi egyo singa mbawa emirongoosi kubanga kiba abatuuza wano abatuuza agatta obusungu n'enjala y'ennyingika agenze mu operationi nga baana be sukuulu fiizi ewaka zaabuze kiteebereze omusajja abula kwetuga lwaki omulekera emmundu eyenyi yagikuuma ate kyava ateega abasuubuzi ate baalina okukuuma n'abanyaga be bapakasa ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti nwana ekitiibwa kya kkooti ne kiddamu okutinta eddembe ly'okukola omulimu gwabwe n'okugulirira ababaka mbanga tali muganzi n'alikoze ebbalansingi buli kabira n'ewulira ng'erina obutuuzi aduumira poliisi lw'ekiwa omufumbira ekya komanda w'amagye ekiwa omukyoli bwe mpa omusoga n'akulira enguudo akulira ebyobulamu abeere mutuulu katikkiro bw'aba omunyankole ow'ebyenjigiriza n'amakomera omugisu n'omuganda nga mbateekawo emisolo n'amafuta ebyekanamye n'alifubya emiwendo gy'ebyo ne gikendeera n'alizimbye wifi buliwooba kalindi ka data ne keyu n'olugendo malwaliro amalungi n'engazimba sente z'eggwanga ezigwera eyingi yannumanyo ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba okoze birungi mata bwe buli lw'olwako byonoona ne bw'oliba mulungi otya buli lw'olwako byonoona singa nali purezidenti Matia omulimi n'omulunzi wulira kye nnaalisoose okunoonya butale ne mutatuyananga bya bbule nemkomya wenjogerere ya diva eyoli denga mulimi nemwe mbovu tale sina zula magezi bibegulira ko nembitereke yo mukava atibwe waita kawanga akagere namweta so kudamu okusimba ensigo muzigula wange butumi munkola yatubyeguza singa nali president coffee marketing board mulabe kobyewo aba abalimi b'obumwanyi ne baddemu ne bakubanga gudikudde n'abapamba bwe batyo linti marketing board niganga birota UTC ne Arizona Uganda commercial bank ewola abasubuzi ebitongole eby'olw'okuvaawo kyazaala ebbula ly'emirimu nnimbi ekimulumba buli mukulembeze gana amagezi genkuwadde kwono omanye ekituufu ekinjamu abantu be mayasa ginekyengera inshallah twegweko mu budde buli mu nkola enejjawo obufuzi ereeta obukulembeze wangala omwana wa Mutesa mufumbi aganda.
Remember where you got it from. www.djericom.com.